mukolo tewagwa bitoke ekyaba lugera gwe balutuse ku myaka egyange kanenze gyennina singa sirabanyirira nenfuna okulokera twakyakaza ebyana mu mirembe giyise byali birungi temwalimu muteru baana bagali eye yali atudaaza kayisooka munge nkero tabaala kale bwe ntyo ŋŋenda n'omulembe ate buli ogujja ndeetayo ebipya endongo gye nkoone zinya n'omukadde ate nno kuba kapo tusula tunyeenya ne kubira malaasi mbonga n'abakapo kati bampita muyaye bampita mulasita bampita mugwenyupu bampita malaya nze nenonyeza sente nenonyeza mali ezange zijja mukudigida abaseka nga museka nsi maama bagenda n'omulembe mugende mu maaso tewali muteru bamaama bagenda n'omulembe buli kiseera bo baleetayo ebipya keyenyereza nabeerako mutindo abamuteeka mu kaasi bo tebabula be batuseeti nga tutandika okulaluka byengeera bya mungu byabaze luno baatubipinga tutandika okutaama abayina enku kati bali ebiyidde bambala obupala obulaga amakudde omwana nanyenya akabina ne kabanga akanaagwa banyenya obubina obwogera obugambo naawe nkonaako nkulaga essanyu lwaki tonduku lwaki tondaavu lwaki tompenda kankunyenyeza ebbina tulabe bwotova ekigambo gwe biringa byampaka kati webyatuuse buli omwanyenya akabina ate kasinza munne ate ayina akabina empale n'agitipa naye n'omulaba ate gwe ng'anyumye nnyo mwattu n'agitipa era n'omulaba ate gwe ng'anyumye nnyo bwayambala ssebo n'atasika mulenzi ng'anoonyayo akaka n'asikiriza era bambala obupala obulaga ebisambi omwana n'akumasuliza nawe n'otegeera masu
ebyana bigenda n'omulembe zina empale zo zakutusa maddu tewakyali mubi kati balungi bonna mwambala okusingana ndaba ebiduuda mubalekeso abaana boolese mmi leka boolese figa kubanga gwe mulembe
mwana wange gw'olinga wabya banno ekyambalo kya gomesi kyo kigunjufu kagiba emikolo gyo n'egisinga owa gomesi watudde tewanyomebwa owa gomesi n'empale obasanga era ebitiibwa biba byawufu kiweesa n'omukyala ekitiibwa nanana kyawula ab'obwereere n'abafumbo mujja kulya nnyo mmwe ebinyogoze nze etali nsaaniika enjirya nga yala enfuufu w'eva eri emmere bw'egiyingiramu kale lwaki eyo teerumire emmere nsaaniika obulungi n'eggumira tefaanana mmandagaze si bya kulimba mugira mugindyako eyo balaafu zammwe mundyeko ezo z'ekyambalo mpagira kya gomesi kiniiriza ekigambo mukyala mukiwe nnyota mbagambye mukiwe ccepe
muze nze nkunyumiza ki kankunyumize bino ddala olaba omuteru wano juzi valantane yawedde ŋŋenda n'ekinnange mu biki tunywemu nsudde mu kooti taayingiyeeko ne munnange gomesi ayiyeemu munnange twasemba olusemba n'omwenge gwe nagula gwatulemu okumalamu nga nti buli gw'olaba azze ne munne ayambadde mini n'empale ez'akatiko mmwe muli abatudde bayiguluza nava ku maama w'abaana n'entandika okunuuka ng'enooba nkuba bimyaso by'ebisambi wamma natunula nasamaala maama w'abaana kyamuyisa bubi naŋŋamba tuddeyo n'olulimi olw'obukambwe Enyambala fewe tune tulemia twadda yokalete yate sana munne Ensiwe chuka vingi nevichusa Impale katigwe yeri kumulembe Yeri kumutindo Impale mwatu yeri kumulembe Mwambale mini Abajala mwambale mpale Mulade mini Wamamu tulade bi wato
Ebyana bigenda no mulembe Zine mpale zoza kutusa matu Tewachari mubi katiba nungi wuna Mwambalo kusinga nanda baby duda Mubale keso Abana bole semi Leka bole sefika Kubanga kwe mulembe
Munyumi rango ya bachala muliba mulembe Chechi tufu muliba mutindo Wanuomu siti nkugambio tunula nolaba Nga bachala basite boba designing Fashion za kabi bazi manyeche bazicha Bad designer bakabi baba manyeche babela Katino bambala balinga bachamaika Kweba tambula bamenye kachimerika Bamama mukole sirinji mufune Atera mwambalobu goyo kutuchamula Mama mukole, sirinji mufune Atera mambalobu goyo kutuchamula Chino chidongo, ulire mibimba Ndirimbo, tolu yitolu gambo Chino chidongo, ulire mibimba Sawa ya ndirimbo, tolu yitolu gambo Esimbi tuja kuba wamwe mutuchamula Wamamu abasamula musamule Atabimanyi mubipowe Mubale kaba bimanyi batulage Oli muziko olirana byachinga byocham Yekati mbuzo olirana byachinkubuza Eche chikuru byagalali na kumanyi Wandi sembede yono tata Fino tulikaba chuma chamo dachi tocha Tupowe